exclusive from ZambianTunes.com.
I'm so crazy kwa pendo la kimundo kas hata waki to discuss itabaki kuwa tu me and you baby mama una good love right now zinazouwa zangu straight nazisona who's like right now baby baby na kama mamifu kwangu no 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 when is it that what I do strength like a commando let's go. Niko nae kama mtaji na biashara na mpasifo kile na poto wa single kila kipita wanageuza shingo matajiri honorable metega mingo hawajui pendo lake sijapata kwa bingo sex kwenye bed sijawai ona ugonjwa alonipa sijawai pona uzuri mefunika wote kila kona penzi lake cherehani ananishona wako nimeserereka penzi lake limeniteka nimejiweka mapenzi yameongezeka niko nawe toka mtoto paka
Usopenda makuni ende unapokwenda wewe Serereka na mimi Serereka na mimi Serereka na mimi Serereka na mimi Serereka na mimi
from ZambianTunes.com.